Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Rwanda, mutwumvira ku mirongo ya FM ku 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Icyumweru kirashize mu gihugu cya Ethiopia habaye impanuka y'indege ya Ethiopian Airlines, impanuka yaguyemo abantu 157 barimo n'umunyarwanda umwe. Abahanga mu gukora iperereza ku mpanuka z'indege bo mu gihugu cy'Ubufaransa nibo sosiyete ya Ethiopian Airlines yahisemo ngo basuzume agasanduku k'umukara ko mu ndege ya Boeing 737 Max 8 yakoze impanuka nyine mu gihugu cya Ethiopia. Iryo perereza rigamije kumenya impamvu yaba yarateye iyo mpanuka. Nyuma y'iyo mpanuka, ibihugu byinshi birimo n'u Rwanda byafashe icyemezo cyo gukumira mu birere byabyo indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max ndetse na Boeing 737 Max 9. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye umunyarwanda John Nkongori, yigeze gukora umurimo w'iperereza ku mpanuka z'indege mu gihugu cya Canada muri sosiyete ya Pratt & Whitney, ni sosiyete ikora moteri z'indege. Bwana Nkongori kandi yigeze no kuyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili mu Rwanda. John Nkongori, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Rwema, mbateze amatwi hamwe n'abakurikiye.
Urakoze cyane kuba wemeye kuza ngo tuganire cyane cyane kuri iki kibazo kimaze iminsi kivugwa kijyanye n'indege ya Ethiopian Airlines yahanutse igahitana abantu 157. Nkuko nari mbivuze, abahanga mu gukora iperereza ku mpanuka z'indege mu gihugu cy'Ubufaransa nibo bahawe akazi ko gusesengura no gushakisha amakuru ku bishobora kuba byarateye iyo mpanuka. Ariko nkuko nari mbivuze, wakoze akazi kajyanye no gukurikirana iby'impanuka z'indege. Iyo umuntu ushinzwe ako kazi yoherejwe ahaguye indege cyangwa se ahabaye impanuka y'indege, ikintu cya mbere cy'ibanze mugenda mufite mu mutwe mushaka kugeraho ni iki Bwana Nkongori?
Murakoze Bwana Rwema. Zira kitaziza mu buryo butandukanye nk'uko binyine byumvikana. Kenshi na kenshi rero ibaye banyiri mutungo banyiri indege nibo batumiza abo abagomba kubikurikirana. Aba mbere rero nyine ni abashinzwe iby'indege mu icyo gihugu. Ikindi bakahitabaza nyine abakoze indege n'abakora moteri ziba ziriho. Ibyo nibyo byibanze. Icyo rero bagenda bitugwe ni ukumenya amakuru ajyananye n'iyo ndege, na cyane cyane iyo vol, iyo flight iyo akisida barabereyemo. Mugeze kuvuga ari wirinda kugira ibyo utangira gutekereza presumption ugenda uzigusaho ushaki witeguye yuko byose bishoboka. Habaye uburangare bw'abapilote, habaye icyuma cyakozwe nabi, habaye imikorere mibi y'abacungaga iyo ndege, ndetse n'ibyo mukeza wakwita ugomba kuba open minded. Icy'ingenzi rero ni ukugenda nyine ubwo ba nyiri indege nibo mugenda musanga bakabereka ibitabo byose by'indege, buri indege mu by'uko indege ziri safe kugenderamo kuko bazitaho cyane, barabina ibintu bagenzura cyane, bagira ibintu bitaho isaha ku yindi, uko indege ihagurutse bafite ibyo barebye, umupilote afite ibyo abona yagurukisha agomba kwandika, ntarakimwe yirengagiza akantu gatoya kose kabaye yarakandika, noneho abatekinisi basaza hasi bakareba kuko niba bashobora kwikemurira aho ngaho, hari ibyo bashobora kureba bakaba yabikomezanya bidakomeye cyane, hari ibyo bagomba gukemura batabikemura indege ikaguma aho ngaho. Wari uvuze turiya dusanduka twirabura ni ukongeraho mbere yuko wenda tujya mu bindi bibazo, mu by'ukuri turiya dusanduka bavuga ko twirabura ariko ntabwo twirabura, ubundi dusize irange ryenda kuba orange ry'umuhondo rirabagirana, batwita black box, ni imvugo gusa ariko ubwaho twumva y'ukuri ni umuhondo kubera yuko yumva nyine nk'indege yahiye nk'umuyonga, twirabura ntabwo twagora kutubona, tugomba kuba dufite irange ri distinct ariwo uwo muhondo ni orange. Bakadukuramo ikintu perezida gushya cyane tuba dukoze mu buryo bukomeye, nagira ngo rero wenda nkunganire yuko twirabura
ntabwo ari agasanduka k'umukara gusa, nuko byitwa ko ari agasanduka k'umukara.
Nagaragara batwuba batamenyereye babimenye nabyo,
batazabona akantu kirabura bakagira ngo ni agasanduku kirabura k'indege.
Indege ya perezida w'u Rwanda wagize yamanuka yabaga ya perezida Habyarimana, bafute kapiteni bari afite akabosi kirabura bavuga ngo yatoraguye black box z'iyo ndege. Yarakujije ntabwo yari black box kuko z'iyo ndege ntabwo zari zifite, si indege zose ziba zifite by the way.
Yego, hanyuma noneho ako gasanduka ka black box nk'uko wari ubivuze si kenshi kaboneka iyo indege yagize impanuka nk'iriya, ariko kubw'amahirwe muri iyi ndege ya kompanyi ya Ethiopian Airlines yaguye mu gihugu cya Ethiopia ako gasanduku kashoboye kuboneka. Noneho iyo abashinzwe gukora iryo perereza babonye ako gasanduku ni iki bakora?
Kari agasanduku rero gakubiyemo ibintu bibiri ariyo bita flight data recorder, ni ukuvuga igenda uko indege kuva bayatsa igiye guhaguruka. Karabibona byose ibyo kuri moteri, ibya byabona ku mababa controller indege itangiye kuguruka byo bita flaps, ailerons byose karabya registre. Icyo ni ikintu cya kabiri, ibiganiro byose bibaho muri kabine y'abapilote nabyo barabifata bita cockpit voice recorder. Harimo za recorder zebyiri rero zikubiye muri kari gasanduka ariyo ngiyo flight data na voice recorder. Icyo kamara ni uko ariko Rwanda Rwanda wenda kugira ngo bitworohere kweza batwumva ko numvise ufite igihe gihagije, babaciye ku mayange uko indege iguruka mu magambo make, noneho bakumva impamvu na kari akavuga ati kagira akamaro
mu magambo make cyane. Yego,
mu magambo make cyane, indege irareba uko ibihagaze, hari ibintu bine kugira ngo iguruke byitwaho iyo bazikora byo babanje gukemura, hari uburemere bwayo kugira ngo uburemere bwayo buve hasi bujye hejuru hagomba lift, ikintu kiwuterura ari ibyo waba, ariko nabyo kugira ngo biva ngo igomba kujya kuva kuri point ijya kuri point B, kuva ahantu hamwe ijya ahandi, ni uko bigomba kwigira imbere, ariko kwigira imbere ni uko bigomba ingufu ziyikurura. Iyo rero iyo ngufu ziyikurura ziba zirwana niyo bita drag, ibintu biyisubiza inyuma bituma biyizitira mbese kugira ngo ijye imbere, n'izo ngufu uko nanye ziyikoraho, noneho kugira ngo ihaguruke rero kubanza kujya imbere ikirwanya icyo kizitira kugenda ni strut, ni za moteri. Moteri zirukubiri ziba zikoresha lift za propellers, propeller nayo itumwa ihindukizwa ni moteri, abanyamerika bita ya screw buriya rigenda yikaraga nkuko mbese vis yikaraga mu rubaho cyangwa mu cyuma na propeller buriya niko kurura indege ziriya zifite byandi byikaraga ubwo nubwoko ubundi ni buriya jet cyangwa turbofan nyirize nka ziriya tubye zari kuri yaguye ziriya zikoresha gukurura umwuka uyu wose duhumeka ikawumira bakawutwika bakavuga neza zigatwika ingufu zikurura zijya inyuma inyinshi muzo zikoreshwa gutunda ikintu cya ventilateri kiri imbere kinini bakita fan ni ventilateri urumva kiba gifite diametere ni nka metero burya hagati ya metero imwe n'ice metero ebyiri urumva ibibazo cya ventilateri gikura gutyo gitura tuvuge nka turu 20 ku munota ibihumbi 20 nako kiba gifite ingufu cyane burya niyo mpamvu utahihagarara imbere umuntu ahagarara imbere y'itura irakumira buriya imbere takabasukuye kiba gifite ingufu nyinshi icyo rero nyine cyo wakoresha gukurura indege y'imbere kuri ya moteri ayo niko zikora aha ubwo rero intege ihagurutse nyine kubera ibaba ko rikoze ibaba rikoresha wa muyaga icamo nirindi ryo ritanga lift nirindi rituma indege ihaguruka niyo baba ni nk'igisi uko kimeze kugira ngo iguruke rero ubifite uburebure bwayo iyo ni axis ya longitude igihe ubutambike ari axis y'amababa ikagira na axis ishinze ariyo nyine ahandi nyuma kumurizwa n'ikintu gishinze ni ukuvuga abapilote bagomba gushobora kuyikontorora ku izo axis uko ari eshatu impamvu mbivuga ni uko icyo bavuga cyahite bavuga ko hakundi ngo nose heve izuba rijya hasi iyo ni kuri axis ya longitudinal ariyo bakontorora biriya rero byose ubona ku ndege iyo wicayemo abageze abagera muri bo kuzigendamo iyo urebye kuyibaba ukareba inyuma hari utuntu tugenda dufata pozisiyo tujya hasi cyangwa tujya hejuru ku mishoni rero zirya nizo zikontorora indege kuri axelaterale nuvuga guhengamira ibumoso cyangwa guhengamira iburyo kuzamuka cyangwa kumanuka nuvuga izuru kujya hejuru cyangwa kujya hasi ni elevators ziri inyuma ku murizo ya pressure iba itsindagiye inyuma ku murizo izuru ijya hejuru iyo birebye hasi air pressure igasunika hasi kandi ku gice cy'umurizo cya kindi gitambitse ku murizo bakita resonance stabilizer na elevator nifungiye izuru riracurama none guhindukiza umuhimba wose irebe ibumoso cyangwa iburyo ikoresha radar cya kindi gishinze nyine inyuma urakabona uko iyo igiye ibumoso ubwo umurizo usunika iburyo izuru ikajya ibumoso cyareba iburyo umurizo ukajya ibumoso izuru ikajya iburyo niko bikora iza gukoresha iyo yazamutse rero kafa tricoder zirya muvuma zose ubona zikorwa bazwara muri za angle karabya registre n'ingufu moteri zose ukoresha kuva hasi igenda gahoro ijya hejuru kaba kabya registre icyo kamera rero ni ukuvuga yagisida nk'iriya bakabonye barongera bagahera ku bihagaze bakabyerekana ikabikwereka ziriya data zose bakazishyira kuri screen
bakabisubiramo bakabisubiramo
uko nuko indege yitwaraga kuva ihagurutse izamuka ikata ibumoso ikata iburyo imanuka urabibona urumva ko ari cyo kamara nk'iriya nyuma y'iminota itandatu yaguye ni data zose bashobora kubona ntazangiritse bazabibona neza
hanyuma noneho hakabaho na ka kandi gafata ibiganiro by'abapilote by'abadereva uko ibyo bavugaga icyo gihe indege itaragwa kugeza imaze wenda yagiraga iyo mpanuka
aha ni ukuvuga uribuka ko abo control tower ba Addis Ababa bavuze yuko pilote yaratangiye kubatabaza bwe ati mfite ibibazo bya control bazabyumva bazamenya bivuze ryari indege yari imeze ite kuko barabihuza
hanyuma ikindi abantu bakomeje kuvuga kuri iyi ndege cyane cyane yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 bavuga ko ishobora kuba yari ifite ikibazo cyo kushaka kuzamura uruzuru cyane bikaba ari byo bishobora kuba byarateje iyo mpanuka icyo kibazo cyo kuzamura uruzuru cyangwa se kurumanura bavuga ko ari nacyo kibazo cyabaye ku ndege ya Lion Air yo mu gihugu cya Indonesia icyo gihe iyo bigenze gutyo niki kiba cyabiteye
aha nari mbivuze mu kanya ashobora kuba nabivuze nihuta ho gatoya none reka tugiye kuri indege nk'uko bivuze koko amakuru batanga menshi niko ntibabyerekeza Iyi ndege ni Boeing 737 iyi Max 8 yaje simbura bitaga 77 new generation. Kugira ngo bashobore kwerekana yuko yekonomiza kuri essence n'ibindi ngibyo byo bagomba ari bintu bagiye bahindura kuri design. Aho kugira ngo bakore indege nshya bahereye kuri zero hari byo bagiye barushaho kunonosora kuyari isanzwe new generation. Mu byo bahindiyeho rero ni za moteri. Ahantu moteri burya buri ndege yose akantu kose gafite sitasiyo bagashyiraho bayibara mu by'ukuri muri za puse mu inches. Burya guhera ku zuru kugera ku murizo buri sitasiyo yose mu inches, buri inch buri kibabo nk'ikintu runaka gifunze kuri pozisiyo bavuga aterme za inches. Kugira ngo bashobore kumenya icyo bikora kuri center of gravity y'indege. Zira moteri nshya bashyizeho rero hari kumeza bahinduye pozisiyo yazo, location yazo. Barimo gukora ese basanze pozisiyo yazo ari ukuntu moments ari ukuntu zituma aho bazirokarije ari ukuntu bituma izuru rigira tendance yo kujya hejuru babyita upward pitch. Kujya hejuru cyangwa kujya hasi mu cyongereza bita ngo ni pitch. Ibyo bavuga byiri izuru kujya hejuru basanze uko aho bayipositionye bitera ikibazo y'izuru kujya hejuru. Ubundi bibanye ni ukuvuga icyo gihe umupilote abikosoza eleveta. Eleveta ni cyane nakuye gifunze inyuma gitambitse ku murizo gifunze ku cyo bita stabilizer byose yakuruye ikiyikontorora akerekezaho kijya hejuru cyajya hejuru dynamic pressure ikayisuma ku murizo hasi izuru ikajya hejuru kugira ngo urye hasi akora reverse opposite y'ibyo ngibyo. Noneho rero mu by'ukuri avuga ko habaye ikibazo na FAA Federal Aviation Administration
ni ikigo gishinzwe iby'indege hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
muri Amerika. Ibyo bivuze ni ukuri bari cyo bita bagira amategeko bagenderaho bakoze indege nshya kugira ngo bashobore kuyiseritifi yabayemereye kujya kugira ngo igure
gukora akazi
bayita FAR 25 Federal Aviation Regulation ya 25 hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo bayiseritifiye. Ni indege zitwara abantu bagize icyo kibazo kuko basanze kirimo. Noneho kugira ngo bayiseritifiye Boeing hari system nshya yashyizemo n'ubu barabuze kubayita Maneuvering Characteristics Augmentation System MCAS niyo bakoreye software bashaka gukosora kugira ngo byasisite umupilote kumva byabaye kubera uko indege yakozwe izo pozisiyo za moteri. Noneho baravuga bati kugira ngo tuzajye tubikosora bashyiramo software izajya ibintu ibibona ikabikosora. Kubibona kugira ngo izuru rigeye bibakore bareba ibyo bita angle of attack
uburyo yahagurutse
ni angle ni inguni iri hagati ya reference line ni umurongo uca kwiba kuva ku bari mu rya kurindi iyo ukafata horizontal ni horizontal axis na angle imwe yagucamo iyo angle niyo bita angle of attack. Iyo uzamuka urumva iyo ijya hejuru bafite rero utwuma tuyipima batwita angle of attack vanes bafunga kuri ku muhimba w'indege. Iyo rero badushyize kugira bakoreye iyi system iyo izamutse cyane turabibona tukohereza iyo data muri computer ikabona yuko izuru rigenjwe cyane ikabikosora yerekeza izuru hasi. Abapilote benshi barakomplinze na association y'abapilote muri Amerika nabonye hari abantu bakomplinze bashyizemo complaint yuko ibyo bintu batabigishije batababwiye neza abapilote yuko batabigishije bye byantunguye ariko ni American Pilot Association president by'ukuri abivugaga kuko iyo babikoze byo birenga amabwiriza y'umupilote yagashyize mu ndege iyo software bakoze iyo indege ya angle of attack detector kasanseri karabibona computer yabikosora ariko umupilote w'ibyo areba akaba bitasumba ibyo
ibyakosowe
iyo software itegetse indege gukora.
Hakabaho rero kutumvikana hagati y'umushoferi n'ibyo mudasobwa yakosoye
ngibyo nguko byagenze kuri izo ndege uko ari ebyiri. Niyo mpamvu Boeing yatangiye kongera gukorera software kugira ngo noneho umupilote ashobore ubundi bavuga yuko nta autopilot biriho iyo gakora iyo bintu bikorana ariko ku mpamvu zabo bashaka gukosora abaturage benshi amaze kwivovota yuko iyo system bayita MCAS maneuvering characteristics augmentation system isa nkibavangira
Bwana Nkongori mukanya ndahijamba bakunzi bijwi rya Amerika benshi bafite amatsiko ari byinshi bashaka kukubaza ariko akandi kabazo nuko ibyo ibirimo kuvugwa nuko ngo iyo ndege isa nkaho ifite moteri nini cyane kurusha izindi ndege zo mu bwoko bwa Boeing zari zarakoze
Oya Ibyo ibyo ntibikunda kuko seza babivuga wende report bafite ukuntu byanditse ariko bajya ukora indege asaba abakora moteri kenshi ibintu bitwara nk'imyaka itatu yari system nshya kugira ngo wadevelope indege izajyanirana n'iyo ndege nayo kandi bagombe kuyiseretifiya ikora ama ese bakora test ukwayo indege akayo ukwayo babihuza bikagomba guhura kandi haba harimo ibisabwa ibiro byayo zira ndege izira mutenya rwa bakozi tupa nk'ibiro 360 n'eshanu n'ibisanzwe ebyiri ntabwo bakora indege iremereye cyane nini itajyanye n'uko nyiri ndege yabisabye nta rwo abona certification ryenda kubwiraga ya fare 25
urakoze cyane reka dufata abakunzi b'ijwi rya Amerika reka duhere kuri Jean Bosco wirwe neza uri hehe
ni Bujumbura
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nashaka kubaza umutumire kijyanye n'ukuntu bavuga kandi biboneka no ku masanamu agiye aca ku mbuga ngurukana bumenyi yuko ijya ndege ibategereza kugira ibirometero 40 yiruka hasi imbere y'uko iguruka ijya kuguruka ku masanamu aboneka biraboneka ko yabanje gukubita parti y'inyuma hasi bikavuga yuko hariho turiya tuntu dufasha axe centrale twaba twaranonekaye kujya tubaze nk'umuhinga yuko icyo ari cyo cyaba cyatumye igira agisida cyangwa yuko cyaba ari ikindi kintu cyaba cyatumye igira agisida icya kabiri mbaza ko agisida bayimenyesheje 5 minutes avayo kugiye kuba hoba hakozwe iki ku bajejwe sekirite kugira ngo barabe yuko borokora abantu batarinze kononekara nko kujya
Jean Bosco guma kuri telefoni Bwana Nkongori icyo kibazo cya Jean Bosco uracyumvishije
ndacyumvishije ibyo musubize
yego
reka musubize uko myumvishije icyo cya mbere ibirometero 40 bavuga ni ibirometero by'aho akisida yabereye uvuye Addis Ababa ariko tuvuga ko ariyo yari igenzi kuko yari yavuye hasi yagurutse yari avuye ku airport igurutse ikintu bavuga sizi n'icyo ari ikintu bavuga babonye bita Jack Screw Jack streaming Jack school ubundi ndiye nakubeza ko iya ndi be control indege abari binini tubuje nishaka gukosora nka degree shano irazikosora ariko ari byo bita streaming ni uvuga mbese kunyorosha ikizi abahirwa na biza byatewe nuko iyo Jack ubwo bayibonye bazabona position yari irimo neza umupilote agerageza gukosora na ya software mudasomwa ikora ibyayo none barebe na za data babonye cya kindi cya registry twavuga ya flight data recorder
amakuru baba cyanditse
barebe position y'itrima aho yari iri aho bagitora uko kiracyafunzo cyari intege yakonkobotse kiri muri opposition bakibonye kandi ni igishinzwe gukosora bya bindi by'ikizuru kugeza cyangwa hasi iyo position mekanike bazareba barebe ikibazo kitangira kuba position ye elevator yari iri hehe ndamenye kuko niba byombi uko byari kumwe ni kizabifasha ariko yaguye yari yagurutse muri phase yo guhaguruka ya take off ntabwo iki minota rero bavuga iyi minota itanu bavuga iyi minota ni minota pilote yatangiye gutakamba avuga ati ndabona nta kigenda byakosora ati irajya hasi irajya hejuru kujya hasi kugera izindi byari twavuze biriya sisitemu abapilote benshi batwaye izi ndege bamaze kwidogaho bavuga yuko ibavangira ubundi abapilote nibo bagomba kubyikorera cyo nyuma ho gatoya Jean Bosco umubyo niba Rwema nyemereye
yego
ubundi hari ibyo bita autopilot indege yageze hejuru cyane kenshi bakeye zira zijya kure abapilote bashyira icyo bita autopilot
indege ikitwa
ntacyo akoraho babireba ariko ya faze ihaguruka itumburuka itaragera hariya autoparati ntabwo ibiriho kandi ninge barabi mu byikunge autoparati ntibiriho none bigatuma area software yo rero ifite kuvuga bavangira binjirana ikabakorana kandi pilote ari wakagombye kuba abikora byose
urakoze cyane reka dufate na amahoro wiriwe mahoro uranyumva
ndimo ndakumva
uri hehe
ni mu Rwanda Musanze
ni kibazo cyawe
ni kibazo nabaza ese kuri ako bakunda kutubwira ngo indege yaburiye mu kirere ese ijya kubura aha byagenze bite byatewe n'iki ese kugira ngo indege ibe yakurashinga ntabwo pilot ashobora kuba yatanga sigino kuri ku muntu uri kuri radari abe yabimenya cyangwa se abe yagira abantu na bamwe arokora ese ko tubwiye ko hari aba indege igeze mu gihe cyo kwitwara abonye ko nta bundi bushobozi yakora we ntabwo ashobora kuba yava mu ndege ngo arebe ko yarokoka
Bwana Nkongori
icyo kibazo urakoze mahoro icya mbere cyo kubura mu indege mu kirere sindeba ukuntu zibura zira ntabwo ibure indege imwe tuzi bavuga yabuze ndira yo muri Malaysia yari flight mahash 370 ariko bakeko narubu nyuma y'imyaka itanu buracyakora akenshi buracyeka yuko kuko buri ndege yose ifite akantu kayiranga ziriya ndege ubona mu kirere babyita transponder buri ndege yose ifite intuza yayo iyiranga ni nk'irangamuntu abazi kontora bakurikira nazo barayibona bakabonye ibyo ari byo n'igize akisida higiye karakomeza akemitinga bakayibona ntabwo ari indege ziriya ndege zitwara abantu ntabwo ntazo tuzi ngo yaburiye mu kirere irabura gusa iyo umwe karakomeza agatanga sinyare amaherezo barayibona bakayimenya ikintu wari umuze cyo kuba ntabwo byakunda ntabwo wava ngo uyikorere hejuru hariya icyabere ukuntu ibigenda ikindi ntabwo wayifungura ngo musho imbere burya haba hameze nk'uko hasi hameze kugira ngo bashobore guhumeka n'iki ariko hejuru ujye mu butumburuke wageze hejuru muri metero 10,000 metero 10,000 zingahe ntabwo ushobora no guhumeka ni nk'iyo wabareza Kilimanjaro zingahe icyo ntabwo ushobora ubwo niyo wajyaze ntibyakunda ntabwo rero kusohoka mu ntege mujye kubikora byakunda
reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika yari wiriwe
miriwe neza edi naramugeze n'umutumire
arakumva
ego edi jewe rekubwa mbere mbanze ndabakengurukire nkengurukire cyane cyane n'ibihugu bimwe bimwe harimo leta zunze ubumwe za Amerika zahagurukiye kino kibazo zino ndege nkumva ko zahagaritswe ni ibintu byiza cyane kubera ko burya ubuzima bw'umuntu si ikintu cyo gukinisha aricyo gituma jewe ngaruka mbere mbanze uwo mutumire jewe namye niyumvira ntiburya indege kugira iramuka iva hasi rimwe ibifise abantu bangana kurya tukaba tuzi ko ibitwaye abantu batandukanye kandi n'ubuzima bw'abantu burimo uretse n'ujya mu pilote kandi niba wirizo kuba ari hejuru ya byose kuko niwe abona ibiriko biraba byose namwe nibwira nti uretse mu pilote burya indege kugira ngo iramuke yemererwa kuguruka ishyirahamwe ryakoze indege hanyuma bavuge bati indege turemeye kujya mu kirere nibyo ntibaba bakoze ibyiko byinshi baba bakoze amahise menshi ariko rero nimvire none ibi bintu bibaye rimwe bigasubira kabiri bigasubira mbere n'ibindi ndagerageje gutahura namwe rero shaka kubaza mbere mbazo mu mutumire ibi bintu birashoboka ko hoba harabayeho kwirenda ku bantu batandurusha ko zina ndege zije mu kirere kugira ngo zitware abantu nimba byarabayeho mbega ko tuzi ko hari abantu burya none ninde aheza akariha ninde aheza agashumbusha abo bantu kuko hari ishyirahamwe ryakoze indege hakaba hari n'ishyirahamwe rero ryunguruza abantu nabyo nibwira rero ntizere byose hariho umuntu abwirizwa kuhaba kugira ngo ace yishyura igikorwa cyakozwe nimba habaye gusamara nimba harabayeho faye kelke pare ibi bintu bishobore gukosorwa rero nabyo nibwira ni bino bintu birafite aho byamuka nicyo gituma umuntu ariko arabivuga nagomba ntumborere iyo bibayeho bitaboneka ko hari abafise uruhara zibita ku bantu bahinguye zino ndege ninde gacabagacabiha ibyo vyononekaye kubera ko kwabaye gusamara kwabo murakoze cyane edi
urakoze Thierry kuko ibujumbura mufite ikibazo cyo kutwumva guma kuri telefoni icyo kibazo ubajije Bwana Nkongori akigusubize hanyuma tuze kukureko Bwana Nkongori
karame
urabyumvishije ibyo Thierry yarakubaje
ikibazo weze kirumvikana
cyane cyane ko nk'uko wari wabivuze kare iyi nenge ijyanye nuko kirya indege kizuru cyayo gikunze kuzamuka byatumye bashiraho iriya software yansha maneuvering characteristic augmentation system ibyo byo kuba indege iyo nenge yarabonetse mbere ariko igakomeza igakora si kibazo
aha idutera abajije birumvikana kandi birakorwa kugira ngo indege bagiye kuya certification biragora buri kantu kose bagapimye bagakoze barebye materi zikozwemo barazipimye hirya no hino kugira ngo zibe uko zujuje ubuziranenge bari bakurikirana cyane cyane ari na moteri utura twose ubona tujyamo ni twinshi cyane buri kintu cyose kiba baragisatisfaye ngo kwabo babishyira hamwe bakongera byose bakabikora muri rusange nkuko bwana Rwema bivuze iriya ndege yari yabonetse ibonetse justement iteka buri kintu cyose kibonetse bagishakira fix abashaka kuko bagikosora iriya bagonye rero biriya nibwo batangiye nibwo bashyizeho iriya system ya MCAS nicyo cyatumye nabona certification mu by'ukuri ariko uko babikoze ntabwo na umuntu abaciro banza mu iki gihe nyine uko bakiri nabigenzura FAA yarabyemeye bagomba kuba bakoze za efe nyinshi darantu mperutse gusoma ugasanga Boeing irasa nkaho ishaka no gushyira ikosa ngo kuba pilote banabyitaho cyane cyangwa ntibabyumvise ariko urebye na CEO wa CPN yavuze yuko hari indege bayikoze byose hari indege na za moteri hari ibintu bagenda babona uko igiye muri uko ikoze nyuma y'igihe runaka batanga roke ari bita service bulletin na service bulletin mu twabonye akana karaka nyuma y'amasaha 25 50 ijana se nimubona akanya ariko mutarengeje amasaha muzahagarare mu implement nyuma gakosore
mugashyira mu bikorwa
ariko rero bita awareness directive imagine awareness directive ibonetse aho indege iri hose y'ubwo bwoko iraparika bakabikora bakabikosora nyuma ya line ya crash yo muri Indonesia nuba Boeing hari emergency awareness directive batanze ijyaniranye n'iyi system ariko cyane minagwe ibanze ngo kongera kubyigisha abapilote bakabakangurira ariko imikore nyirizina ntacyo bayikozeho kuko basanze nyiraga abapilote batarayikozeho imyitozo ihagije ndetse ngirango bavuga ko n'abandi batari bayizi ibyo bivuga n'abasenyeri bwo nayo byaranange kuva association ya pilote muri Amerika bavuga yuko hari aho bafite batari bazi iyo system uko ikora byari bitangaje ariko batanze awareness directive bivuze yuko nuriya wo muri Ethiopian Airlines yari avuye kuri bari bazi gukora iyo training ikurikije iyo directive yatanzwe na Boeing
amabwiriza mashyashya ya Boeing
amabwiriza mashyashya yuko bagomba kubyifatamo ariko urumva bubwo naho batangiye gushaka no gukora muri software nyirizina ibyo bakongeramo kugira ngo birusheho kuyikontrola nubaga ngo ushobora kuzatwara n'ukwezi kose ndubatire mu kiyo arabaje abaza ati ninde rero
amakosa ajya kurinde bakora iki nyuma
nindi yabazwa biriya iriya urweba na Boeing batangiye kugira ibibazo abantu batangiye nyine kwikeka yuko ishobora kubihomberamo ifite komande nini ya miliyari ngira ngo 600 z'amadolari ziriya ndege hari airlines zatangiye gushaka nyine kwerekana yuko bazayirega kwera igihombo barimo kubona ku ndege zabo zitarimo kuguruka indege ikora amafaranga igura ikiparitse uyatakaza na ziriya akisidero zabaye ndumva ntabwo navuga ngo tugomba kuzagenda ariko ubundi anketi twebwe dukora anketi yo barangije report yiha nyiri kubisa mu kuba nyiri kazi ayesipe hari zende nibazahira report nibazamenya icyo bayikoresha n'abishingizi babo ariko uko byaje bikubira agasanga bigana nyine kuri Boeing
hanyuma kubijyanye n'icyo kibazo kikosa abantu benshi bakomeje kwibaza ngo cyangwa se bakavuga ko ni nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kompanyi ya Boeing ari sosiyete yabo sosiyete ikomeye cyane yadadaje mu gufata icyemezo cyo guhagarika izo ndege
yego
kuko batinyaga ko amakosa abagwamo noneho bigateza igihombo kinini iyo sosiyete ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
niko bimeze rero ugasanga biracyariho bijyana n'ubu ngubu urumva nyine perete igihombo bose bafite no bazakereza kuko ubundi bagomba bifite garantia bifite warranty kushubije amasezerano ibyo twakoraga iyo umutekano twarakoze reteye ikibazo icyo gihe byanze bikunze bigana kuri nyiri kuyikora warranty no kuvuga enquête mukora niyo ihamya yuko ikosa riri kuri nyiri gukora ibyo byuma nibo bishyura
hanyuma radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga bwana Nkongori ikindi abantu bakomeze kwibazaho kuki Ethiopian Airlines yahisemo ko iryo perereza kariya gasanduku ka black box koherezwa mu Bufaransa aho kugira ngo koherezwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho hakorera iyo sosiyete ya Boeing
murakoze icyo kibazo ni cyiza urareba muri Ethiopian Airlines mu kompanyi z'indege muri Afurika n'abafite ubushobozi bwemewe buhanitse nabo bafite laboratory ire ishobora gusoma ziriya zira black boxes ariko ngira ngo mubye numvise nuko ifite ikintu ishobora kuba yari yabaye andomaje yangiritsemo gakeya noneho bahitamo yuko babyakorerwa mu kindi gihugu dore ko kibahisemo Bufaransa nubwo barabanje kontakta abadage baranga basa nk'abazi kubyivangamo aho kugira ngo babishyire rero muri Amerika ibivuze nibyo ubundi mu by'ukuri hatabaye izindi mpamvu z'iruhande wabyeza muri Amerika nibo bakoze indege yewe bafite ntakwenyeza ko bafite ba expert benshi muri iriya domaine y'iby'indege ariko batinye ko habamo conflict of interest yuko uzabyohereza hariya abanyamerika nk'uko wari ubivuze batinya kiriya gihombo na tekinoloji yabo bafite bashobora kugira ibyo baburiza mugira ngo birumvikane bahise no kugira third party abandi bafite ubushobozi iriya laboratwari mu Bufaransa iremewe cyane n'imwe mu ku isi zemewe
ni ukuvuga ko bahisemo igihugu cyangwa se laboratwari idafite aho ibogamiye
eso rero ntabwo mbumvise
nshatse kuvuga ngo bashatse guhitamo igihugu cyangwa laboratwari idafite aho ibogamiye kuri icyo kibazo
ni rwose bashatse neutrality bashatse no kugira ngo n'abandi bavuga batari ko n'abanyamerika bashobora kubikora honestement batabangamiye ariko kubyizera ntabwo byakoroha no kugira ngo nyine baramugane bazana icyizere mu bakiriya babo bahisemo kubitwa mu France kuko nabo barazwi competence zabo zirazwi nyine abanyamerika barazemera ntabwo bagira uko bapinga ibizavamo niyo mpamvu nyamukuru
reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Ndayizeye wiriwe neza
mwake neza cyane
uri hehe
kuri state ya Iowa
hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego
ikibazo cyawe
ndaramutse umutumire kwanza
arakumva
jewe kuri icyo kibazo cyo ndege yagize impanuka muri Ethiopia ndiko ndabikurikirana mbona umenga harimo amahinyu yinyegeje muri yo kuko jewe uko turi kuvugana narakoze muri DFW airport acha yumve kibuka nakoreyemo muri Texas icarico
ni Dallas akora,
yeah muri Dallas akati ka push back tena push in the back indege imyaka itatu ikurikirana aba iyo ujya mu pushing back ari ku pushing ijya ndege haba harimo ama communication mesh y'abadereva bayo n'abakorera muri air tower urumva control yayo iba ifise ubucunzi bukomeye cyane kuva mu parking kugeraho ikurukira rero ndiko ndaraba muri ntuzenya ku makuru aguma ca kunguruka na bumenyi berekana yuko indege imbere yo guhagarara bamwe guhaguruka yoba yatutse cyane imbere yuko amapine y'inyuma ava hasi ikubita iba bajya nyuma hasi hapaho agapisi zikame karonone karambese kanasigara no hasi sinzi rero kwa ayo makuru yoba ariyo nimba yoba ariyo bajya bari muri air tower ku minota itandatu numva yagiriye ko impanuka baba ariko barayikurikirana kugeza yaho indege yinjira mu bicu bakikurikirana neza kandi bahanahana amakuru none boba bayiretse gute yuko ibandanye urugendo kandi bo barabonye ako ka pieces ka kononekaye hanyuma none se umuntu yokwibaza mwo bibiri nkumbure nibo hapa basanga harimo abagizi banabi babiyahutse babari bije mu ndege bakaba barafashije gukora iyo mpanuka je waho ndakene kuumva mu muco hanyuma ikini shaka kumubaza mfise urugendo nkumbure yo mpa mu muco wo mu kwa gatanu kuja mu gihugu cyuwanje navukiyemo mu Burundi nanje ndi muri iyo kampanyi none se ko izo kompanyi ari kuvuga yuko zoba ziriko zirahagarikwa bitogenda gute iyo bishitse nkuko abasafira barabahindurira indege biba ngombwa ko bazi canceling
Jean Ndayizera urashaka kuvuga ko indege uzagendamo ni iri mu bwoko bwa Boeing 767 Max 8
niyo nyene
nibaza ko izo ndege bazihagaritse icyo gihe uvugana na societe aho waguze tike bakaba baguhindura cyangwa se bakagushira ku yindi ndege ariko ibyo ndibaza ko bwana Nkongore nawe wende yagira icyo bivugaho ariko ku kibazo cyawe cya mbere hari uwigeze kukibaza nawe avuga ko hari aga PS kari kaguye ngira ngo ntiwari wakurikiye ariko bwana Nkongore magamo make cyane kuri ibyo bibazo bya Jean Ndayize
Baitaka urakimushubije neza ntacyo nakongeraho aho baguze matike barayo nofana neza kuko ariko ntanubwo yakuye kugira imponye kuko bazihagaritse zose nta kompanyi ikikoresha yego hanyuma ibindi nyine guhindura za trip ubwo yavuga n'abaho yaguze itike bayamusobanurira Uganda yizera ako ka PS bavuga ntabwo bagatoraguye kuri piste
okay
naka na dasobanuye kumuri abarabisaba akavuga ni Jack Screw naka ureba moteri bakoresha moto bakoresha gutriminga elevator gutriminga nabyo navuze bafite position bashyiramo elevator ubwayo bakoze kundegera elevator nayo ndi inyuma ituma izuru igejeje cyangwa rya hasi ihaguruka nyine ibiri muri position ituma itumbagira ireba hejuru akora position kari karimo nuko tubije nibo bashaka kushyira nka degree 3 ko gashobora gukora iki 10 cya degree nima bayita trimming amaye bagatoraguye nako ariko nabo gatoraguye ku kibuga bagatoraguye byari bashakisha aho indege yagiriye accident ni na mpamvu kazagira akamaro kuko bazamenya uko iyo elevator ari trimmed ibyivuga nibyo communication ziriho control tower barayikurikirana kandi uko batangiye baravuganaga captain ntacyo yarababwiye kugira muri 6:06 nyine atangiye kugira ikibazo twakomeje kuvugaho gishobora kuba giterwa n'imiriya system
Ndayizera hari ikindi ufite ubaza bwana Nkongore
ikindi kibazo mfite ni uko hari abenshi bakunze bariko barandika kuma kunguruka na umenye uko bavuga yuko iriya ndege yoba yararengeje ibiro yoba yarapakiye byinshi ku buryo igiye guhaguruka byo byasubiye inyuma bituma umugongo w'inyuma usigara hasi gatuma igira ikibazo gikomeye kugira ngo ibandanye gufata ikirere
bwana Nkongore
rero sinamenya aho amakuru bayikura ngewe ndumva mbishidikanya cyane nawe wakoze kuri raporo abizi nk'uko wabivugaga indege bagira abantu bashinzwe abita load masters bamenya uko indege iyo ndege ifite metero kibe 40 z'imizigo iri takago space ni ukuvuga ngo bitwara hafi toni 40 z'umuzigo ntabwo rero bareza ku buryo byatera icyo cyo gutuma ifata uko yari imeze muri iguruka iyo bayipima ihagarara ntabwo bayireza ngo sinzi uko byakunda barabakontorora cyane ibintu by'ibiro ntabwo niyo mpamvu badashobora kurenza mu passage umwe niyo mpamvu badashobora kukongeraho ibiro 10 bya esanse atari ngombwa loading imikino bakontorora cyane ku ndege nyine nk'uko ubizi nta
aho ndahafise ikibazo kuko ndibuka mu 2006 hariho indege imwe ya bakiriye icyo bita checklist mu mizigo basanga harimwo umukozi umwe mushasha urabona icyo mizigo barodinga indani hari ukuntu bayiprotectinga bakayiboha bagashyiraho n'ibiyizibira kugira ngo itaja kugunda na n'iyindi noneho icyo gihe bayikoreye checklist na inspection basanga ariya ma break afata iriya miziko ya ziya box irimo imiziko ya iremereye basanga ntiyakapfunze neza uko aho na wakirira makenga yuko baba harimo umukozi atabizoberewe akafunga imiziko nabi ku buryo baba yara hake ibike guhaguruke ikava mu kibanze kagongana n'indi none ndeki ikagira ingufu nkeyi inyuma naho nyene umuntu yo harabira ikibazo
urabizi watubwira ko wakoze kwa poti nyine ground handling iyo nyine ya pushback n'ibintu nk'ibyo urabizi uko bari n'abashite bafite sheets bafite mapuruza uko barimo kuyipakiramo kandi bafite n'abainspector zabo nk'uko ubivuze kuko iyo nyine babibonye simpamya rero ariko binabaye birimo imbere ntabwo byatera icyo kibazo ntabwo byatera ikibazo kuko imizigo ibihambiriye niyanahungabana ntabwo yagira ntabwo yatuma indege iriya ndege ipima hafi yose hafi zimwe toni 80 umuzigo w'ibiro bingahe siko byabigeze ibyo ari byo ntabwo byahungabana ku buryo byatuma ita umurongo wayo ngo warende kubikosora ariko ubwo na byose barabireba biramutse biriho babibona kuko rekodi zirahari hari impapuro buza berekana pozisiyo ya buri muzigo uko bawushyizemo n'uko wafunzwe na ba inspectors babyo kandi se kuko nayo ni indege ifite uburambe ni ikompanyi yatangiye gukura muri 1949 minisita karantine fosi abantu benshi bari experienced ako kantu karamutse karabaye nako ndumva bashobora kujya mu turaka akabona ariko sizi uko byagira ingaruka nk'iriya
urakoze cyane bwana Nkongori Jean Daiza nawe urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe reka dufate na Kizito wirwe
niwe neza
uri hehe
ndi mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi
aho ni mu Rwanda
ye ni mu Rwanda
ikibazo cyane
ikibazo cyane nibazaga ko twigeze kumva ko abakozi b'iyo sosiyete ya ndege yakoze impanuka bigeze kwinuba ko bakora bataruhuka ese iriya mpanuka nta sano rya bifitanye nayo ko wenda haba harabayemo akabazo kari tekinike bikaba byaragenze kuriya cyangwa se akaba ari n'indi sosiyete ikompeta nabo kugira ngo wenda iriya sosiyete ikora ziriya ndege wenda ibe nayo yagira nko gusubira inyuma wenda nicyo kibazo cyanjye nibazaga
urakoze
ikindi wenda nibazaga nanone no kuri ya ndege ya Malaysia iriya yigeze kubura ko nayo higeze kuba kuvugwaho ibintu byinshi ese uwo mutumire nta kindi kintu yadusobanurira nimba hari amakuru yo kuba yaboneka ko havuzweho ibintu byinshi nayo yabuze kandi yatwaye ubuzima bw'abantu benshi
aragerageza abivugeho yari yayikomojeho kare ariko bwana Nkongori kuri ibyo bibazo bya Kizito uri mu Rwanda
abakozi Kizito aya makuru hano nari mfite yuko abakozi ba Ethiopia nari nizuba baragumutse ariko niba baragumuka ntabwo abakozi iriya ndege kugira ngo ijye guhaguruka hari ibintu byinshi bareba bafite checklist hari checklist ba engineers bakora checklist ni ukuvuga urutonde rw'igomba
kwitabwaho
kwitonderwa n'abakozi bari kugira ngo ijye ihaguruka niyo mpamvu ubona kapitani arimo akamara nk'iminota 45 isaha mbere y'uko abapasajeri batangira kuyurira hagati aho ba engineers batangiye kwitegura bareba niba hari utubazo twari turiho bakora ibigomba gukorwa buri gihe igiye guhaguruka ibyo byose rero bagerayo bita licensed engineers ari ba engineers basanzwe ariko ni licensed ubibazwa ugomba gusinya buri kantu kose kakozwe n'abari ubona bakuramo n'abari bagera gute abakuramo imyanda bafite umusuperiviseri ubisinya ariko bakagira n'abari licensed bagomba kubisinya kapiteni nicyo kimwe buri kantu kose no kuvuga ngo na za switch za interrupter baravuga ngo shyiraho interrupter runaka akayishyiraho umwungiriza ati ndabibonye agasinya urumva rero ni iyo sabotaje yaba yarabayemo igacamo izo kontrole zose sinzi njye nta nibyo numvise abandi bahanze babikora wakisa baba bayikoreye ku iyo ndege ko ibiri mu savisi simpamye uburyo iriya mpanuka yabayemo nta sabotaje igaragaramo ibiri birerekana iyi niza kuba bombo nk'uko Nezera yavuze kwenda ko byashobokaga kuba aribo na bombo bashyiramo nako kwaba ikintu cya terrorism nabyo biramureka ariko nta kigaragaza yuko yabaye
kandi iyo biza kuba bene icyo kibazo ntago indege zose zo muri ubwo bwoko ku isi hose zakabaye zarahagaritswe bagiye gufata icyo cyemezo ibihugu byose gufata icyo cyemezo cyo kuzihagarika ruko hari akabazo bamaze kuvumbura cyangwa se batekereza ko ariko kateye icyo kibazo cyane cyane kajyanye na technique
karusange igize neza kubyongererwa niko bimeze kuko uburyo yaguyemo ni kimwe n'ira uko yari yaguyemo ni kimwe na za raporo zimwe bamaze kubona abapilote bagiye batanga byose bishamikiye kuri kare yakabazo ndumva rero ibyo bya bisobanutse iriya yo muri Malaysia nayo uburyo yabuzemo nyine bakekanye no kwabayemo ubwiyahuzi bw'umupilote nuko badisconnectize za communication zose ikabura kubura nuko yavanyeho ibimenyetso bikomunika no hasi iva abano tibakongera kuvugana na ba control iburira aho ngaho no kuri radar screen aho yaguye rero barashakishe na ntanuza na ntabwo babonye ibikenewe kugira ngo bashobora kongera ariko baracyashakisha ntabwo barakura ya maso
Reka dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika babiri kuko mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Fiacre wiriwe
neza
uri hehe
mu Rwanda Kanombe
ikibazo cyawe
ndambe nako mbanze nihanganishe abahuze mu impanuka hanyuma mbaze umutumirwa wacu esiriya manuka iriya company y'indege ariko izageza ku miryango yabuze ku buryo bashobora kubafata mu mugongo icya kabiri nacyo SBC nibigaragara ko hari ikibazo muri iriya company bakayifunga bazashobora gusubiza amafaranga bene indege baguzemo cyangwa se abaguze indege bazabihombera mu murakoze cyane
urakoze reka dufate na Okelo wiriwe
Mwaramutse mwiriwe neza
uri he Okelo
ndi Taberi mu majyaruguru ya Uganda
ikibazo cya
nande mfite kuranganisha imiryango ya biriya baho mu ndege dore ko hanaguyemo n'umupolisikazi wa Uganda ariko kandi ndibaza ese guhagarika ingendo za ziriya ndege Boeing 737 ese nicyo gisubizo ahubwo nka Afrika mbona abashinzwe gutumiza indege ziva iyo mu bazungu mbona Afrika yanazanga kubera ko izo ndege abazungu batugurisha akenshi nta buziranenge buhagije ziba zifite usanga akenshi mu ndege zoherezwa hano mu Afrika ari za ndege abo badashobora no gukoresha
Okelo iyi ndege Boeing 767 Max 8 ni imwe mu ndege nshya zigisohoka ntago ari indege ishaje
yego ariko kandi nka Afrika mbona abategetsi cyangwa abashinzwe gutumiza indege bajya bashishoza ku ndege ziziyo i Burayi akenshi usanga batwoherereza indege bo badashobora no gukoresha abo bazungu kubera ko usanga ari za ndege zifite ibyuka bibi bihumanya ikirere bikagira
ingaruka ariko ntabwo abazungu baziha abanyafurika ibyo niba binabaho ntabwo ari bo baziba ahubwo ni abanyafurika bajya kuzigurayo kandi Afurika kugeza ubu ngubu ntabwo ifite ubushobozi bwo gukora indege ikijyanye n'ubuziranenge nk'uko Bwana Nkongori yabivuze buri cyuma cyose kijya ku ndege mbere y'uko gishyirwa ku ndege kinyura muri za test zitandukanye ariko reka Bwana Nkongora gusubiza
yavuga ngo iriya komanyi njye ndakeka ni ebyiri ariko iyo ari yose sino bavuga Ethiopian Airlines cyangwa Boeing zikora ubundi mu ikubitiro Ethiopian Airlines n'ishinzwe kuko indege ni iyayo nayo operatingaga buriya niyo insurance niyo yabo igomba kubanza kwishyura ariko byanze bikuze Ethiopian Airlines ifite ukuntu izatereta na Boeing bazabivuganaho kuko siko si ryabo ikosa ni igikoresho cya Boeing cya riteni cyane cyane enquete irimo kuba n'ibigaragaza n'ibihamya ubu twese turakeka dushingiye kumenyetso dufite ariko nk'uko yavuga turiya twa black box niba confirma yuko ikosa ari biriya ubwo amaherezo Boeing niyo izishyura Ethiopian Airlines ariko bai abagiremo ibyago nibazabanza FPP niyo nibazabanza ku kumvikana ubwo rero muri rwo go kuba competente cyangwa bya France nuko bizagenda ntabwo rwashobora kwifunga bavuze ngo nibashobora kwifunga kwera byabayeho ntabwo bayifunga kuko Boeing ni kompanyi nini ibyazo bizabahungabanya kuko iriya niyo ndege yari iri bari bafite ku isoko cyane nkuko nabivuze bafite komande y'indege hafi 5,000 zirimo uriya bwoko batangaga ubu byose byahagaze barakomeza kuzikora bafite icyizere yuko bazabikemura agenda nahoze mvuga bya directive na kuriya barimo kongera gukora iriya software bafite icyizere ariko agatanga ngo byanze bikunze bafite igihombo kizabatera nyine bijyanye na assurance nabo rero muri makeya nonese ira zirandende ntabwo ari bicyo ibyo ndabinyamuze indege tubona zibarishya zirandisha uzarebe bihera hano wacu Rwanda ni indege nshya bafite ziva mu ruganda ntabwo ari kandi burya n'indege ndabe second hand kugira ngo yemere ko iguruka yaba yujuje ibyangombwa hari ukuntu bazikora bakayigarura ku masaha zero ubuzima bw'indege bubarirwa mu masaha na cycles ishuri iguruka iyo bayihagaritse rero barongera bakabikora bya bindi byose bakabishwanyiza bakabihambura bakasubiza kuri zero babita zero ingawazi ikongera gutangira kuri zero bagatangira kubara ibintu byinshi babikora ari uko bimaze amasaha yagenewe bakavuga nyuma y'amasaha ijana nyuma y'amasaha 300 ikishimo ugomba kugikora mu buryo y'amasaha 1,000 mwabere nko ku 5,000 bakayihagarika neza bakongera bakabikora byose bakabisubiza ubushye ariko nabo twebwe niyo byaba bitariho indege dufite na za FPR zari maze amezi ane ivuye mu Ruganda n'izindi ndege ziva mu Ruganda arishya ntabwo arizo bazarakoze imyaka 20 zigimo kugira ibibazo ndumva ariko nakongera kubyo Rwema yari akubwiye kuko turagira ubushobozi no kuzikorera ngo tuzigureho ariko ntabwo ntamara kugereza impungenge ngo ntabwo badukubure ntabwo ari second hand
urakoze cyane Bwana Nkongori mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko ubwo duheruka kuvugana wari watubwiye ko nkuko uriya mupilote cyangwa se umudereva w'indege ya Ethiopian Airlines yatangiye gutakambira abashinzwe kontrole ku kibuga cy'indege babwira ko harimo ikibazo ariko nanone uvuga ko kugira ngo iyo ndege nubwo yari gushaka kuyimanura isubize ku kibuga byari kugorana ugiranyije n'ibiro na essence iyo ndege yari ifite bigenda bite icyo gihe
ibyo uvuze nibyo hari n'umuntu ugeze ku kibazo gatoya ku kibazo atahise bagaruka iyi ndege nkuko twageze kuyikomozaho iriya ndege ihaguruka tuvuge ni yuje iriya imoto yuje byose ni nka toni 80 nibyo biro bayiha uhagurutse aho harimo esanse kenshi na kenshi ariya mababa abayizemo esanse ariya mababa niyo atwara esanse tuvuge niba yarajyaga na rero urugendo rw'amasaha abiri buri muri iriya moteri zayo nyiranywa toni ya esanse mu isaha ubwo niba ari ebyiri toni ebyiri wenda kujyana rero wajya gushyiramo nka toni tuvuge eshanu esheshatu ubwo za esanse ubwayo ntabwo rero ibiro indege ihagurukana yongera ngo ibigwane kuko ijya kujya bageze twitse esanse barabibara ikajya gukora hasi ifite ibiro yigenewe iyo igihaguruka rero take off ibice ifite esanse hafi yose iyo wabwiye ngo hindukira ugaruke nabwo ntabwo ahita agwa tuvuge n'uyu yari avuze amaze iminota 6 ntiyari guhita iyo biza gushoboka ntagire ikibazo ngo igwe nabwo yari guhita akata ngo yongere agwe kuko yari acyujuje yari agifite ibiro by'esanse yagomba gutumbageraho gatoya akayimena iyo bayimena hari uburyo bayimeneka bakayivaporiza ntabwo bayimena nk'usuka nanone ngo byihute kuko byatera ikibazo wabugusha imvura ya esanse ayigwa urabona bigomba hari amasaha hari igihe bisaba kugira ngo atumbageho gatoya ya esanse ayimene ashobore kugwa afite ibiro yemerewe kugwana kugira ngo indege ikore raporo kuri piste yo kongera kwangirika urumva nubwo yatabaje ntabwo yari kumushobokera guhita yandikira ngo indege ayigarure yaza kugira amahirwe ntiyajyemo biriya nyine bya byo urijya hasi rijya hejuru ntabwo njya kumusaba indi minota kugira ngo azenguruke abishyire ku biro abone kurandinga
Bwana John Nkongori wakoze umurimo w'iperereza ku mpanuka z'indege mu gihugu cya Canada muri sosiyete ya Pratt & Whitney ikora moteri z'indege wanabayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'ubunararibonye uduhaye kugira ngo udusobanure neza ibijyanye n'iriya ndege wakoze cyane
Murakoze cyane namwe bwana Rwema, ndumva mogo humye cyane, reka njye gushaka. Zakoreza fakture yacu.
Urakoze cyane kandi ugire wikenezeze. Nshimire namwe bakunzi bacu, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimas Karara wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mugire umunsi mwiza.